Lesson 9, Grammar Practice. Practice 1. Now let's practice prefixes with the
me
class. If you hear a sentence in the singular, change it into the plural. If you hear a sentence in the plural, change it to the singular.
Mfuko wetu ni mdogo.
Mifuko yetu ni midogo.
Michungwa inaanguka.
Mchungwa unaanguka.
Mikate ipo mezani.
Mkate upo mezani.
Msitu unanyoka.
Misitu inanyoka.
Mikoba imejaa.
Koba umejaa.
Miti inaleta hewa safi.
Mti unaleta hewa safi.
Practice 2. Now let's practice the
me
demonstratives. You'll hear a sentence in English and you should translate it into Swahili. You'll hear the correct answer after a pause and you should repeat it for practice. These are orange trees.
Hii ni michungwa.
This is my pillow.
Huu ni mto wangu.
Those are Kenyan restaurants.
Ile ni mikahawa ya Kenya.
Those cities are not big.
Miji ile si mikubwa.
That coconut palm is beautiful.
Mnazi ule ni mzuri.
Practice 3. Let's practice have with
me
nouns. If you hear an affirmative sentence, make it negative. If you hear a negative sentence, make it affirmative.
Mkate una chumvi.
Mkate hauna chumvi.
Mlima hauna mti.
Mlima una miti.
Mto una maji.
Mto hauna maji.
Mkoba hauna vitabu.
Mkoba una vitabu.
Practice 4. Let's practice using possessive
a
with
me
nouns. Translate the following sentences into Swahili. The door of the room.
Mlango wa chumba.
The pockets of the shirt.
Mifuko ya shati.
Kenyan mountains.
Milima ya Kenya.
Children's game.
Mchezo wa watoto.